abantu bangizondela ubabani. Bathi mina ngifuzela. And as it mangazayo, angimazi ubaba, ubaba waboshwa ngisasemncane. Bathi ke bambulala bambulala lejele. Mani banenzondo ke bathi ngifuzela. Ayo!